brothers and sisters to this gospel gathering, John.
Ndikulandire nsoni to abali ndi alongo kumkumano wa tsiku la lero.
For sure it has been a blessed day since morning up to this time, still worshiping, exalting Christ and Him crucified.
Blessed
be His name for making it possible that even brothers from outside Malawi should meet with us together and enjoy the death and resurrection of our dear Lord Jesus Christ.
Ndidalisike tu zina lake makamakanso chifanya kuti songanisa kuti ngakhale tili pakati pathu tili ndi abale amaiko ena amene tili nawo pamodzi kukakondwerera tu ifa ndi kuuka kwa mbuye wathu Yesu Khristu.
And it is to be known among the believers, the saints, that we have no any other name that is to be preached, not just the name of Jesus, but no any other doctrine of Jesus Christ, the crucified one, as the only pinnacle, the cornerstone of our preaching daily and every time.
Ndipo tuichi chidziwike kwa abale awonse okhulupirira kuti tilibe tu dzina lina limene tikhoza kulalikira kapena kulitchula loposa Khristu, komanso osangoti Yesu Khristu ayi, koma kulalikira Yesu Khristu iyo ndi imfa yake ndi mazunzo onse amene iyo anadusamo kukakhala maziko umene ndiye maziko kapena kuti chiyambi cha utsopa.
For we have no any other name that we are to be saved with but the name of Jesus Christ of Nazareth, the crucified one.
Pakuti tilibe dzina lina limene tikhoza kukhulupirira nalo, amene ndine ndinakhulupirira nalo, komatu Yesu Khristu yekha Mnazarayo amene yopachikidwa.
May His name be glorified and be exalted because of the preaching of His word.
John chapter 18,
continuation of the verse 11.
Johannes chapter 18,
verse 11 says, "Then said Jesus unto Peter, put up thy sword into the sheath. The cup which my Father hath given me, shall I not drink it?"
Pamenepo Yesu anati kwa Petro, "Longa lupanga nchimacha, chiko chimene akapatiwa ndipasa ine, sindimwere ichi kodi?"
Don't forget that this is the same Peter whom the Lord told him that on this rock I'll build my house.
Ndero musaiwale kuti Petro uyu ndiye mweyo amene Ambuye Yesu analankhula za iye kunena kuti pa thanthwe ili ndizapangapo mpingo wanga.
And it's the same Peter whom the Lord said, "Before the rooster crows, you deny me thrice."
Ndiponso to Petro wake ndiye mweyi amene Ambuye Yesu anamuudza zonena kuti, "Lero lino tabala atanalire udzandikana ine."
It is the same Peter on that day of Pentecost that stood before the people and started preaching Christ the crucified one to the martyrs.
Ndipo Petro wake ndiye mweyo amene pa siku la Pentecost anaimirira pakati pa gulu lonse ndi kuyamba kulalikira Yesu Khristu wopachikidwawo.
But this is the same Peter before it pleased God to reveal Christ to Peter so that he should hear him exactly who he is, that came up with the sword and cut the marker's ear.
Ndiyono tu apapa ndi Petro wake somweyo amene nthawi iyi kunena kuti mzimu wa Ambuye asanamuvumbulusire kuti iye akhale ndi khutu lomutsindikira kapena lomva mawu a Ambuye Yesu monga mmene iyeyo aliri amene amakadula lupanga la Mariko azita makadula khutu la Mariko ndi lupanga.
Because there is pre and post life of Peter.
Chifuwa tu pali moyo wakumbuyo yambirira komanso wachisogolo wa Petro.
The first life of Peter was that he was little Peter having vessels in his hands trying to protect Jesus from being arrested, from being crucified.
Yesu Kristu pa gulu la nkonda mera kufuna kumbira iye.
This is almost the same how Apostle Paul, before he depressed God to reveal Christ to him, how he was.
Ndiponso tumu ndimofana na kwambi ndipene ntumu Paulo analini pamene Yesu Kristu asana asana kumbusibe kwa iye mene kiva kwa iku nalini.
Before God revealed Christ to Paul, he had vessels prepared to cut, to do whatever he can so that he can slaughter and shoot those who are preaching the Christ of the scripture.
Mulungu asana kumbuse Kristu mwa Paulo, yeyo lu analizi zida, zimina maenda nazo, nikumaga kwanza, anduonsa, amina kulari kila utengo wabuno, kuta asalari kile so utengo wabuno.
And before he pleased God to reveal Christ to Peter, to Paul, even Peter, they were against the way.
Ndipo ndu pamene pa nthawi imeneyo pasana kondweretse Mulungu kuti avundulutse mwana wake mwa Petulo komanso Paulo, anthu onsewa anali olimbana kapena kutotsutsana naye njirayo.
They were not knowing that this way that criticizing is the same way that them are worth beating back and move on.
Iwo walusamaziwa kunena kuti njira yomweyo imene iwo wali kutsutsana nayo kulimbana nayo njira yake ndi yomweyo imene iwo wafunika kuyendamo.
Before it pleased God to reveal Christ to me, I was against this way and did whatever I can, showing how ignorant I am before God.
Umuntu ndi mmeneso ineyo ndinaliri ndinali wakhungu wosasiwa kanthu womatsutsana nayo kapena kulimbana nayo njirayi pamene Mulungu apanali pasana kondweretse Mulungu kuti avumbuluse mwana wake mwa ine, ndimangoonesera umbuli wanga ndi kusadziwa kusadzi kwanga mu chinthu chokhudza Mulungu.
For one to know the Christ of the scriptures, it takes God to do an action.
Ndiyeno wina kuti afike pa mulingo omuzindikira Khristu kuti ni ndani zimachita kutengera Mulungu kuti achitepo kanthu.
If God will never do it until he ready, you stay as you are.
Instead, you continue criticizing the way,
criticizing the gospel, trying to hinder the will of God without knowing it, that the gospel will never be bound by anybody.
Maloma ake tuzakhala ukulimbana ndi uthengawo kumafuna kupondereza chifuniro cha Mulungu kupatana kuti we sumadziwa kunena kuti uthenga wabwino sumapondelezedwa.
Look here, Peter was trying to prevent Christ from drinking the cup that the Lord has given him because it pleased God to bruise him.
Ndiyo taona ni ababa mene zikuonekera Petulo amakayesa kufuna kuchosa chikho kapena kulepheresa chikwa kuti Yesu Kristu asamwere chikho chimene Atate ane chito chikonzeratu kuti Kristu amene amweremo pakuti kunamukomera Mulungu Atate kumpunduza iye.
This is the flesh in the ministry of God thinking to boast itself in it.
Mumene wudu ndia umuntu umene umachitira pa zinthu zokhuza Mulungu umafuna kumazikuza muizo.
But when it pleased God to reveal Christ in us, then is when we see that the battle is of God. We never rest against it. It's God who purpose, who start and ends and finish. He is the finisher and the starter, the Alpha and the Omega.
Komatu pamene pakomera Mulungu kuvumbulusa mwana wake mwa ife, pamenepo timazindikira kunena kuti nkhondo imeneyo si ya ife, ayi ni nkhondo ya Mulungu mwini wake, ndipo sizimalira ife kuti tiime ndi kuyamba kulimbana nawo, koma kuti Mulungu mwini wake amene ndi chiyambi ndi chisindidziro yemweyo ndi amene amayiyamba ndi kuyifaliza.
So Jesus had to silence Peter by putting into the ship the sword so that everything that is in the cup, let him drink from it.
Jebu Petu azida ambwe Yesu, anam lesa Petulo, anam kazika jede, pomuza kuta abweze upanga aje, nijimaje, jifuwa, chiko jimene azade, ajipeleka kwa ye kuta amwela, kufunika kuta amwela.
Because Christ knows that this is the only way and solution for the sin of that Peter who is having a sword in his hands to be purged away.
Kuwadu ambwe Yesu amaziwa kuti njira yake ndiyo kayo imene akozotetera machimo angakhale apetulo imweyo amene amatulusa amachosa lupangayo kunena kuti machimo ake achosepe njira yake ndiyo kayo basi.
Because the Bible says there is no remission of the sins without the shedding of blood.
Chifukwa malemba amasimikiza bwino kunena kuti palibe kukhululukidwa kwa machimo popanda kukhetsa kwa mwanzi.
The shedding of blood is the remission of the sin of the errants.
Ndino kukhetsedwa kwa mwanzi kumene kune chikhululukiro cha anthu ochimwa osankhidwa.
The shedding of blood is the salvation of those God erected from eternity.
Kukhetsedwa kwa mwanzi ndiyo chipulumutso cha anthu amene Mulungu anawasankhira kuchokera pachiyambi kapena kuti dziko lapansi lisanalengedwe.
The shedding of blood is the only hope and salvation and solution of the sickness that was with the person that is sinning.
Kukhetsedwa kwa mwanzi ndiye njira yokhayo ya machiriso kapena kuti ya kuchirisira mphulupulu za munthu kumene ndi uchimo.
Because all have sinned and fall short of the glory of God.
Chifukwa kuti onse anachimwa anaperewera pa ulemerero wa Mulungu.
And because of the shortness of the glory of God, there leaves the blood a solution, a remedy for your sin.
Ndiyo ndifanya kuperewa ena kwa ulemi wa Mulungu kumene koko ilipo watu njira ya machiriso imene Mulungu wana
so that my sins should be taken away.
Regani mwanzu kesebe kuti machimo akhululukidwe.
So Christ silenced Peter.
Ndiyo no mene mundi mene soba mbu Yesu ana mbinesera kamena kumzuzula kukulo.
The second thing Christ said, the cup which my Father has given me, shall I not drink in it?
Ndiposa chifichachini chimene Ambuye Yesu amakamula mkulu anchonena kuti chikho chimene Atate wanga anandipasa ndisamwere ichipoti.
Which means Christ was ready to drink from the cup that the Father gave him.
Izinthu zikutanthauza kuti Yesu Khristu anali okonzeka kwa thunthu kumwera chikho chimene Atate anamupasa iye.
So what is in the cup? What was the content of the cup?
Ine nomkwabumera muchikhomene mukodi munali chiyani?
When we read Isaiah chapter 53, verse 3 says,
Isaiah 53 ndi mayeri achitakuya kunena kuti
verse 3 of Isaiah 53, he is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Number 4.
Iye ananyozedwa ndi kukanidwa ndi anthu munthu wa zisoni ndiwaziwa zowawa ndipo ananyozedwa monga munthu wombitsira anthu nkhope zawo ndipo ife sitinamulemekeza.
For surely he hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted.
Ndimechinaya kuti zoonadi iye amene mulazowawa zathu ndi kusenza zisoni zathu koma ife tinamuyesa ofomedwa wokambidwa ndi Mulungu ndi ovutidwa.
But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed.
O Maria, nalasidwa chifukwa cholakwa zathu, nadzindudzidwa chifukwa mphumphu zathu, chilango chotitendera ife chitendere chinamugwera iye, ndipo ndikuti mbirima yake ife tinachirisika.
This is the cup full packed that God made Christ to drink from it.
Ichintu ndiye chikho chozeza bwino chimene ambuye Mulungu anachikonza ndi kuchipereka kwa Yesu Khristu kuti amweremo.
In the cup That is because the Philistine statement, he is despised. He was to be despised. That was one of the things in the calf. People despise Christ and they will despise the gospel because that was the contents in the calf.
And who am I going to Jesus Christ? When I name Jesus Christ, we will be able to change our world. We will be able to change the world.
Number two, he was rejected of men. Never expect people to reject that, to accept this gospel, but rejection.
Jirujina kajiri kwa mwenye kwa nega mchikoji meleji mkunena kuti anaka nikuwa ndia. Musamayembeke zera kukunena kuti anfoansi aza kondurani utengo wabu ino ai kumayembeke zera nikukani kwa utengo vene.
We are preaching the unfriendly gospel that will never be loved by many. It's a rejected gospel.
Tima la rigira tu utengo wabu ino umene soko pa antu kamene soko sangala za antu ambili ai. Kuma utengo umene umakaribu ndia antu ambili.
Number three, a man of sorrow. He was a man of sorrow. What of the contents of the calf was a man of sorrow. One of the contents was for him to be nailed on the cross. All the sorrows that was with the people let be on Christ. He was a man of sorrow. Whereby it says, and with his stripes we are healed.
Ndipo chinthu chachisanu ndi chimwa chachisanu ndi chiwiri chikuoneka kusewa mundimeyake yachisanuyo munsu la kumapeto lomwe akunena kuti ndipo ndi mipimpirima yache ife tinachiritsidwa.
Matches of preachers are just behind this last verse that means the instruct will heal. So they are just mobilizing the people. You get healed, you get healed. They are thinking about the sickness like malaria, sickness like dysentery, diarrhea, typhoid, and COVID-19, and whatever sickness. Why is not?
Ndino gulu la mbiri la anthu linakhazikika mu nusu imeneyi kapena kuti mu chinthu chimodzi chinthu chachisanu chiwiri chopezeka mʼdziko cha Ambuye chimene akulankhula kuti ndi mikwimbirima yake ife tinachiritsidwa. Ndi anthu ambiri akamamva mawu amenewa amakhala otanganidwa kumasonkhanisa anthu kumanena kuti kodi mukudwala muli mʼmatenda anji mukutsekula mimba kapena mʼmatenda amutu kaya COVID-19 matenda onsewo muchiritsidwa popeza kuti mikwimbirima yake tinachiritsidwa. Amaziona ngati kunena kuti kuchiritsidwa uku ndi kuchiritsidwa kwa matenda amutu pamene sichoncho ayi.
The clever people have even created the names of their denominations, that the healing ministries, because of the five centers, with these drugs, we are healed.
Ndiyo anthu ochenjera amenewo anapita pomatchula ngakhale maina anthu autumiki wawo kumautchula kuti utumiki wa machiritso chifukwa choti amayang'ana mbuku la Isaiah 53 ndi miyaka ya 5 inunso la kumapeto limene limanena kuti mikwimbirima yake tinachiritsidwa.
Whomsoever is going to this ministry is the only one who is diseased with the sickness, one of the sicknesses, thinking that the Bible speaking about that, that's blindness of the blind people.
Ndipo anthu ambiri amene amabwera kumene kwakwo kukasonkhana ku utumiki umenewo amabwera chifukwa kuti amva mawu a utumiki umenewo ndi amabwera ndi amva matenda odzadzula mʼmatenda osiyana siyana samayembekezera kuti akafika kumene kwakwo akachiritsidwa kumene kwakwo komatu limenelo ndi khungu la munthu wa khungu.
By his stripes we are healed. He was speaking about the healing of our hearts that were sinful, wretched, blind before God.
Taona ndipo abale okondedwa akamala mkhula zonena kuti ndi mikwimbirima yake tinachiritsidwa amakhala mkhula ati kuchiritsidwa moyo wa usiku umene kunakhala wodzaza ndi zonyansa wodzaza ndi matenda wodzaza mkuipa pamaso pa Mulungu.
By his stripes we were healed. That is the taking off, the patching away of our sins, the iniquity and transgressions.
Ndiye akamanena kuti ndi mikwimbirima yake tinachiritsidwa ukuti ndi kuchoserwa kwa zolakwa kukhululukidwa kwa mphulupulu zathu chifukwa cha mikwimbirima yake kwa iye.
That's why our sins has been patched away, but we do suffer from BP, asthma, malaria and any kind of sicknesses, but with the hope because our sins has been taken away.
Izvino chifukwa chake ndi mikwimbirima yake ifeyo tinachiritsidwa mphulupulu zathu tinachotsedwa komabe ngakhale tinachiritsidwa kuti kumadwalake kukapeza kuti kudwala matenda a BP kumadwala kansa kumadwala malungo tidakadwala chifukwa chiti tili mthupili koma ndi chiyembekezo chonena kuti mphulupulu zathu ifeyo zinakhululukidwa zolakwa zathu zinachotsedwa.
So people who never esteem the gospel always.
Ndipo anthu nthawi zonse sazaulemekeza uthenga wabwino ayi.
They will touch, torture the gospel. They will always speak evil against the gospel.
Yodu amayesa kuzunza ndi kukhawulisa uthenga wabwino polankhulira zonyansa pa uthengawo.
That was the contents of the cup that Christ asked Peter, that shall I not drink it?
Izvinhu ndiye chikho. Ndipo izi chikho chimene chocho chimene ambuyezo amakamufunsa Petro kunena kuti kodi chikho chimene akanandipatsa ine tisamwere ichi kodi.
Even the cross, the tree where Christ was nailed, was one of the things in the cup that Christ was to drink from it.
Ndiponso tikamaona za zinthu izi ngakhale mtanda mtengo antengo umene ambuyesu anapachikidwa ndi chimodzi cha zinthu zimene zinaitidwa mchikho chimenechi kuti Yesu Khristu abwerenga.
Because even Galatians is fully speaking about Christ on Galatians chapter 3 verse 13.
chifukwa tuka kare mbubula agaradia ama la mkula kwa tili kabu ino so mkula Yesu Kristo amene umaka maka mbubula agaradia chapter 16 jina yake ya 13
Christ has redeemed us, Christ has redeemed us from the curse of the law, being made curse for us. For it is written, Christ is everyone that hangeth on a tree.
Kristu anatiwongolera kutembelero la chilabulo atakhala tembelero mbalo mwathu kwakuti kwanikuwa motembelero aliyense wopachidwa pa mtengo.
When they said being made a curse for us, it doesn't mean that he was a cursed man.
Ndiyo akamala mkula zoenda kuti atakhala tembelero mbalo mwathu sakuti ndozo kumene kuti analiwotembelerwayi.
He was the Holy Ghost in the body, physical body of Christ Jesus from this world.
Yeye apo anali Mulungu woyera ndiyithunga khale mthupi lake pamene iye anakhala Mulungu onekera mthupi dziko lapansi.
It's God assembled in the body of physical body in the world.
Yeye apo anali Mulungu ndithu wamphamvu yonse koma ali mthupi dziko lino.
He just taken a body, the physical body, so that we might see the Christ, the mysterious Christ, the mysterious body Christ.
Yebo yeyo anangovala maonekedwe athu anangovala thupiro kuti ife tikaone maonekedwe othe kapena kuti odabwisa a Christ pamene yasendi Mulungu.
So according to the law was commanding that whomsoever hangeth on the tree is a cursed one. So Christ came into this world to be hanged on the cross, on the tree, to fulfill what the law requires.
Yesu Kristu anabwera ndikukapachika kukakomera pa mtengopo akuti akakwanisaai kuchinene chilamulo.
So Christ is the fulfillment of all things that the law requires.
Amachiona kuti Yesu Kristu ndiye chikwaniriso cha zinthu zonse zimene chilamulo chinanenera kuti izo.
When is the erect gate served, that was where he was hanged on the tree.
Ndiyeno ndilini limene munthu wochimwa wosankhidwa analandira chipulumuso tipeza kuti tsiku lake ndi tsiku lomwero limene Yesu Kristu anapachikidwa pa mtengo.
When did the Gentiles receive hope, salvation and redemption? It was on that day, on that minute and second, when Christ was shouting, exclaiming, "It is finished," on the cross.
Nanga mitundu tsono ndilini limene iwo anapeza chipulumuso analandira chikhulupiriro pamaso pa Mulungu tsiku lake ndi lomwero nthawi yake ndi yomweyo imene Ambuye Yesu anakhomedwa ndi kupachikidwa pa mtengopo ndipo analankhula ndi mawu okweza ndi kufuwula kunena kuti kwatha.
That's why Galatians chapter 3 verse 14 says that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus, the one who was hung on the tree, that we might receive the promise of the Spirit through faith. That is Christ, the revealed in the scripture. Faith.
Ndichifukwa chake Agalatiya chapter 3 verse 14 akunena kuti kuti daliso la Abrahamu mwa Yesu Kristu lichitike kwa mitundu kuti ndiye akamanena kuti lichitike mwa mitundu kuti amalanga kuti Yesu Kristu mene daliso la Mulungu linakachitika mwa mitundu ija kuzikana mwa Kristu Yesuyo tikalandire lonjezano la mzimu mwa chikhulupiriro amene soti Yesu Kristu.
No Gentile is made whole without the death of Jesus Christ on the cross.
Ndipo kwa mitundu amene anafika pa mlimbo ofika awo kamera amene anaonetsedwa pamaso pa Mulungu pa Yesu Kristu asanapachikidwe pa mtanda.
So when we are preaching this gospel, mark it that salvation of the elect is only the cross only. So if you are one of the elect, once this poster is ahead with you, you have joy in the Lord and sing swiftly songs of glorification, exhortation, magnification to the Lord Jesus Christ. That's why Acts chapter 13, verse 48 says, 48, and when the Gentiles heard this, meaning the gospel of Jesus Christ fulfilled in the scripture, the crucified one, they were glad that the result of heard the gospel and glorified the word of the Lord, and as many as were ordained to eternal life believed it. When the gospel is preached, what God did is to open your ears so that we should hear the gospel. If God never opened your ears, you never hear the gospel, even if you are there receiving the message preached by somebody.
So
number one, God opened the ears of the elect so that they should hear the gospel of Jesus Christ and the crucified one.
Number
two, they were glad. It's that gospel that brings gladness, not your will or decision. Number three, if God has opened your ears and you rejoice in it, you glorify the word. That is the word, it's Jesus Christ. You glorify Jesus Christ, who is the Lord of us. The question might be, who are those whom the Lord opens their ears and are glad and rejoicing? That glorifies the word of the Lord. Number four, these are as many as were ordained to eternal life. When did these people ordained to
write?
Ephesians chapter 1, verse 4 says, verse 4 of Ephesians, according as he has chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love.
Mwaefeso chapter 1 ndi mea 4 anena kuti monga anatisankha ife mwa iye tisanakhazikike dziko lapansi tikhale ife oyera mtima yopanda chilema apa masopo ache mchikondi.
These were trusted before the foundation of the world.
Awatu ndiwo amene anasankhira tu dziko lapansi lisanalengedwe.
When the world was made, it was defined already. The erects waiting for the exact time of reconciliation to their roads. Who are these? Romans chapter 8, verse 28, as we are finishing, verse 29 says, of Romans chapter 8, for whom he took for new, he also did predestinate to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. He predestinated those that are his.
Chifukwa kuti uyu wakaita ife anawadziviratu iwowa anawalakuriratu afanizirwe ndichifaniziro chamwana wache kuti iye akakhale mwana woyamba wa abale ambiri mmenemo ndimene Mungu anawapatsa iwo mwa Yesu Khristu.
So when we go back to Acts chapter 13:48, what
to conclude to say? Tikabwera mbuku la Machitidwe chapter 8 ndi mayake ya 13 ndi 14.
Number one, it's God who opened ears so that he should hear the mysterious gospel of Jesus Christ. Number two, if the gospel has been heard, it brings joy in the heart. And you become glad and rejoicing all the way because of the crucifixion. Number three, when readiness and the rejoicing celebration of the death of Jesus Christ is upon your lips, is upon your heart, is upon you. You glorify Jesus, the Lord.
Because I start with John and I would, if I may not tell you, you know, my brother, I would not tell you, 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 I would not tell you.
Number four, it's not all the people in this world, but only the authentic to eternal life. Only. And number five is believing. It's only the elect that will believe in the true gospel of Jesus Christ, the crucified one.
So
when you believe in this gospel, you rejoice, you celebrate, you preach this Christ without compromise. To conclude, John chapter 18, verse 11, the cup which my Father has given me, shall I not drink it? It brings God, lose Christ because of his elect.
Number six,
May the Lord, good Lord, bless the preaching of His words.